Uganda Cup touch yatandise doku nyoka mu masoso agenja uro agebyalo Busia Youngsters yachazza Dambarara City Northern Gateway yelira yachazza timu ya Vipers St George Masindi bachazza KCCA Tapa bachazza Buhimba okuguli eri ngora Pakwachi Young ne bachazza Express FC Msambia bachazza UPDF Agape United bachazza Bull wali Kotido ate timu endala yitwa 6 o'clock bachazza Mbale Heroes wali ebushenyi jukira mpaka zino banafe aba plus campaigns bivazivujirira nga bayambibwako ne Stanbic Stanbic Uganda eno bank era waliwo ne banafe aba bank endala ndoza housing finance abavujirira ompiro gw'abaana abawala babatekera team yaffe ya under 20 egendo kuzanya World Cup qualifier mpiro kutugenda kuzanya Zambia ku Saturday kwa Kosencha baba gani mugenda kuyingirira bwerere kali kwegamba bwulira abavujirizi bano bwebati muri chikuwa amanyi nti wachiri wali wabalengera muzanyo gwa fugo mpya ne bakuteeka mu nsimbi kakati ekisigadde kyaffe kya bawagizi abantu bano kuba wa value for money baba lisa akasente kabo bukadde 15 bukadde 2 baba bagala kutagetinga mu abawagizi babatike akalango kaabwe mukatambuze mubannamwe bwe kibanga Stanbic yagala kugulawo branches ezenjawulo eza bank mu bitundu ebyenjawulo ate baleme kujja Kotido nga mulimu abawagiza asatu ate abawagiza asatu abazze batandise kwogeraganya bigambo bisongovu ng'engumi enyoka awo tuba tetuwadde ekifaananyi kituufu n'abaana aba housing finance bank okuvujirira omupiiro gw'abaana abawala ate ne bajja ekisaawe ne babagamba muyingirire bwereere ate ne mugenda y'abawagizi nkaaga kugamba ekyo tekiwa twagala abavujirizi bano ne potential bavujirizi tubawe ekintu ekikola business sense nti wevaddayo eri mu bodi yabo okubaganya ebirowoozo ebisobola nti wamagwe kubanga ffe betuyita abawagizi mu kisaawe gana amakampuni gabayita ba customer naye kakati wevajja nga bategetinga abantu omutwalo nga mulimu abantu nkaaga mu babiri bantu ataano ekyo kiba tekiwa business sense na bano ba plasco ni bano nabo baba tebazze gaba buyambi baba bazze kubalaga nti bannaffe tubakwasiriza akaawo gwe bw'otuuka okusiiga langi okola otya ng'ate ogamba nti bampe yonna eri awo akuwa gw'owa owekitiibwa katikkiro ekyo yakitugamba naawe langi oba olina gula ya plascon ate nowaliwo ne banka endalaera evujirira timu ya Vipers banks zino zirabika zigezaako okulingiza zisampolinga ground zirabe oba bannayuganda mummuka buba musobola okutambuza ekirango kyabwe olwo abadde baleeta 15 bana bagenda okutuulamu mu meeting nga baleeta 7 eyo benefit y'abaana baffe abazanya ne basobola okufuna emirimu n'olwekyo emipiira gino mugigoberere era mugende mugirabe.